Yes. Rap musical empire. Triple S. Representing the teenagers. And all youth. All people. Uganda. Kenya. Tanzania. Let's come together. Come move together. Come to the future. Mapa mjiri mtani wengine adawaza kulevya wakiwa bado wako watoto wengine wapata mimba kwani wakiwa pale bado shule wengine wafanya na abortion hey, hey. Mama inabidi tusaidie watoto pia hawa vijana hawajui wanachofanya wakiwa bado wadogo hey, hey. Kana tupiganishi haya yota utasikia maneno haya kutoka kuli kwa vijana alipigana bosho na maneno yale mengine pia dawa ya kulevya utasikia tena kama watoto wengi waharibika usiulizeni kwa nini it's just because there's no advice kutoka kuli kwa wazazi kwani mtoto umliavyo ndivyo hivyo akuwavyo sometimes mimi siwalaumu wazazi ndiye wenye makosa pengine akiwa yeye ni hatima ana wazazi hapo ndipo utasema eti kwamba ana usaidizi lakini for now we need to stand together and build the future I say Tushikane, mandugu, mpote, mlipo hey, hey, come together, we see the way we are going ipo. We build a future, I say we build a future yeah, marafiki, na mandugu Akira kaka ote njoni Let's come together, come together, come to the future